It's Bob Maneke.
I've seen many beautiful women in my life. You're the one that I love.
My sugar banana, my sweetie, my lover, my sugar banana.
Tingalingaling, baby mama, upendo wako siku wanza jana. Kamoyo kanadunda, dana dana, bila penzi lako haina mana. Hey,
penzi lako moto fire,
unanichoma kama kaya.
Girl, you take me higher than that. You take me high.
Unapendeza kwenye kanga, kiunoni unashanga, mosi nazivunja chaga. No, no. Unapendeza kwenye kanga, kiunoni unashanga, mosi nazivunja chaga.
Jokes nazivunja chaga, yeah.
Unanimalize kwenye S.E.S.
Bado na wewe seka na penzi lako. Utamwa mapenzi na njozi zako. Sema unachopenda, wapi unapopenda. Twende tukale dina mama na kiapo.
True definition of a woman. Yeah, a woman. Mari meza funguo.
Lewe kana nguo.
Kabale anapenda matope.
Kibatari ni kumbushe mali.
Queen, Southern Somalian border and Sudan.
I tell you, don't risk, I'll talk.